kangaka bendingubani na ukuba ndithande kangaka bendingubani na ukuba ndithande kangaka bendingumoni phambi kwakho bendingasinezwi lakho kodwa wena wandithanda wandisondeza wandosu bendingubani na ukuba ndithandwe kangaka bendingubani na ukuba ndithandwe kangaka kodwa wena wandilanda wandihlenga wandinika ubomi obutsha ndandimdaka wena wandilanda wandinika ubomi obutsha bendingubani na ukuba ndithandwe kangaka isandla sakho sahlela umono njengam wandithanda ndingento bonke babethi ndiliyakayaka kodwa wandithanda wandisondeza Isihlobo sami wena wandithuthuzela wandinika ithembe elisayo bandishiye isihlobo sami kodwa wena wedwa wandosu wena wedwa wandithanda wandinakekela wandosula inyembezi bendingubani na Let's go. Wasobula isandla sakho wena wedwa wandithanda wandisondeza wandibonisa indlela enhle Tandwe Anga.